gwensinza abesiga mukama bagamba bwakola bwakyo teri bamulala singa kyokola kubasaba kanyo mwesiga bwakyo mukama gwasinga bulijjo mpita bagamba badde kiŋŋanzira mumaaso gwe katonda omwasinga kimba mugulumiza okubasinga buli muntu ku nsena alina kye yeesiga n'abatakkiriza katonda balina kye beesiga ono yeesize mukyala we omulala yeesize ssente ze abandi basiba neyirizi mu kiwato abatakkiriza mu katonda mbagamba teri bulamu awatali katonda bwemwesiga ebintu bigondagonda abatayagala kusaba kamumusabe abaddugavu b'emitima bwe mutukule anti byonna bikolera mumanyige bwakola bwakyo mukama gwensinza abesiga mukama bagamba bwakola bwakyo teri bamulala singa kukyokola kubasaba kanyo mwesiga bwakyo mukama gwasinga bulijjo mpita bagamba badde kiŋŋanzira mumaaso gwe katonda omwasinga kimba mugulumiza okubasinga sabire joli mudiniyo sabansabansabansabansabo sabire joli akusangeyo olinde ndwadde gundi saba uzitoweleddwa mutayi saba gulire kigambo nze kyenkusaba sirizikirira nze bwe musaba agamanyi kusaba onyongere kumanyi onjira mafuta onyongere kumanyi wayi lwanyisa manyi ga sitani nzikiririza mu bayibo mukama yekako manyisi muvaako ebirungi byakoze ntokosi bivaako nze nzikiriza katonda ono abatayagala kusaba kamumusabe abaddugavu b'emitima bwe mutukule anti byonna bikolera mumanyige bwakola bwakyo mukama gwensinza abesiga mukama bagamba bwakola bwakyo teri bamulala singa kukyokola kubasaba kanyo mwesiga bwakyo mukama gwasinga bulijjo mpita bagamba badde kiŋŋanzira mumaaso gwe katonda omwasinga kimba mugulumiza okubasinga